banbeka na vile tunatesa.
What you talking about?
Ikija kwa sauti nani ameweza?
What you talking about, nigga?
Comes to good love and nobody do it better.
Nobody, nobody, nobody.
Umeme ya pembe na zikata na wembe.
Watch your mouth.
Yere yere pere pere domo domo bili bili zaku wacha wewe.
Watch your mouth.
Yere yere pere pere domo domo bili bili zaku wacha wewe.
Watch your mouth. Watch your mouth.
Watch your mouth. Banbeka kwani vipi hii mziki mliacha?
Question mark.
Mnafanana kwani nyinyi pia huwaga mapacha?
Question mark.
Komoshi ama pia hii maji mnakata?
Question mark.
Munaifanya for the fame ama for the pesa?
Question mark.
Hatukuwacha.
Answer.
Kuwa karanga.
Answer.
Mataji panga.
Answer.
Who do we for the pesa?
Answer.
Sini banbeka na vile tunatesa.
What you talking about?
Ikija kwa sauti nani ameweza?
What you talking about, nigga?
Good love and nobody do it better.
Nobody, nobody, nobody.
Umeme ya pembe na zikata na wembe.
Watch your mouth.
Yere yere pere pere domo domo bili bili zaku wacha wewe.
Watch your mouth.
Yere yere pere pere domo domo bili bili zaku wacha wewe.
Watch your mouth.
Bile nai
Japan.
Na aki pull up tonight hatuwezi.
Kata
Agila na kata maji. Bila stress tunapati. Aguna chosa ni makali. The light with mpe maji.
Watch your mouth.
Yere yere pere pere domo domo bili bili zaku washa wewe.
Watch your mouth.
Yere yere pere pere domo domo bili bili zaku washa wewe.
Watch your mouth.
Huwaga mapacha?
Question mark.
Mkomoshi ama pia hii maji mnakata?
Question mark.
Munaifanya for the fame ama for the pesa?
Question mark.
Hatukuwacha.
Answer.
Kuwa karanga.
Answer.